Ekibiina ekitaba abakulira amasomero mu disitulikiti y'Wakiso bekengedde olw'omuwendo omunene ogw'abayizi abeewandiisa okutuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde kyokka ne batabikola. Omwaka oguwedde 2025 abayizi abasukka mu 16 mu disitulikiti y'Wakiso beewandiisa okukola ebigezo by'ekyomusanvu wabula tebaabikola ng'abakulira amasomero omusanvu basinze kuteeka ku bazadde. Bano abeegattira mu kibiina ekya Wapusha nga bakulembeddwa mu ssente waabwe William Bwambale bategeeza bannamawulire mu disitulikiti y'Wakiso nti abazadde bakoze kinene nnyo okuteeka omutindo gw'ebyenjigiriza wansi olw'okulemererwa okuwa ng'abaana ebyetaago bye bakozesa nga bali ku ssomero.
Omwana bwongo omanyi nti tagenda kutuula ate kumuwandisa ye ngumanyi nti ebikozesebwa twogera bimuwa wakiri olekera yeda namanyi nti omwana asigadde waka kubate kati tugenda kudda mu bibuuzo ebyo abaana bano lwaki tebaatuuka kati gwe tebatudde tumanyi gye bali kati olina okuddamu ki ebibuuzo so tusaba abazadde babeere bagendereza ku baana bano bakwatagane n'abakulu b'amasomero oba n'abasomesa waliwo ebimu ebyo ebisoboka abamu nga bwe muwulidde abamu abataatulirako ddala muwulidde nga bagweramu waliwo ne municipality yefemu eyasinga mu Uganda obutabeera n'abaana abataatuula ebintu bino biva ku bintu inji ekisooka abaana bano mulimu abaana abasiba waka nga waka amanyiddewo okuba nti ettali ya mmere kati bw'ajja nadde olina okusomero nga ttali ya mmere era agenda kulya ng'atina byomunyiiye naga nti bino obivemu.
Bwambale yagambye nti ensi nakakano balitadde kukakasa nti abazadde bawa abaana bye balina okukozesa ku ssomero kubanga bye bimu ku bifuddeko abaana b'okudduka mu kusoma.
Abamu abaana ebyokozesa ku ssomero abazadde beba tebabibawadde najja lwaleero talina bitabo najja enja talina bitabo najja agenda kulaba nga bikoze eki nemusajja abamu ne bagere mulimu n'abamu abeefumbiza kyemanyi nti abo abamu beefumbiza atukaseera naga nti nzenvunyewe nadduka namulenzi we n'abulireeyo so abasinga ebizibu ebibaja birimu wakati wa w'essomero ne wakati ne waka waabwe ebibajja mu masomero ne badda waka naye nga gye bali tebagaa nti tebabadde baafa balamu naye nga mwe bali muno so tusaba ekisooka ya abazadde baffe bakwatagane n'abakulu b'amasomero.
Sabiti wede kamisona avunanyizibwa ku by'okusoma kw'abaana mu masomero ga primary secondary n'amatendekero Dr. Cleophas Mugenyi mu nsisinkano gye yabaddemu n'abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Wakiso yanenyeza disitulikiti olw'omuwendo omunene ogw'abayizi abataakola bigezo eby'akamalirizo.
Omwana wafa sabaga wa machende ya si wafane na mbendele ya vana mataji lachi abataatula so we need to solve that problem. Then we had about 78,000 individual EU abana mitwalo musavu mukanana bagwa after studying for 7 years. So the issue about absenteeism and the division you is very challenging. Then also I want to encourage all our schools to embrace all the subjects including the co-curricular activity, the campaigns. I want to say the campaigns, let's have the physical education, the music, dance and drama, the art and design be taught all our children.